Exclusive
from Hot Wets.
Buko luchelo kumachacha, no kuombo wishi kumpaka kwacha. No love na job, amano palika pay. Inzofu na chenda lama, yeah. Inzofu na chenda lama. Okay. Inzofu na chenda lama, yeah. Inzofu na chenda lama. Buko luchelo kumachacha, yonse tupepe kama kwacha. Paka tukesu shama saka, njipali sacha. Kondakta na liva po before, oloshi mali keti bone sabifia lilifo. Nalifuwa isho kusutinga environment, ukuwelele numa kumachushe teti. Kaleva letu lembele milandu nomba twalipisha. Gamu dudu aifi na ife twalipisha. Kyopa sagali ife tukafikako, na magelo ya samanga palichikako. Buko luchelo kumachacha, no kuombo wishi kumpaka kwacha. No love na job, amano palika pay. Inzofu na chenda lama, yeah. Inzofu na chenda lama. Okay. Inzofu na chenda lama, yeah. Inzofu na chenda lama. Walisango po mklik pa munama yo. Deep down it walishi wati wao yo. Patini choice nshi, kawale kupena shonse na kamuchi nshi. Pisha po bine, pisha po bine. Piva po eribe, piva po eribe. Afogu nangani zini skinny. It is showing, body is fixing. Yoti wambia waibe pesho kuwombesha sana. No kuchelela, yabate mwapo na nchito sana. Deep down di feba musonda faith. Bati sitinga gondwe nga Pamela. Kili na faith. Buko luchelo kumachacha, no kuombo wishi kumpaka kwacha. No love na job, amano palika pay. Inzofu na chenda lama, yeah. Inzofu na chenda lama. Okay. Inzofu na chenda lama, yeah. Inzofu na chenda lama.
Yes, we are correct. That's how I have a post on that. Boss, we should take more fire to quench to a man who kubanenu. Yeah, one more I see you. Massive music win the building.
Exclusive.
I want to change it, I want to get massive.